yande sappo e jeɗɗi min ta capantati studio kalangu habaruji fulfulde kono jam woni e moɗon fedde laamide leydi Niger wiyetede CNSP ɓe gaɗi nodditagol yaade e gonɗo joɗani ko leydi Niger to enen Côte d'Ivoire caggal haalaji ɗi faande laamiɗe leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara waɗi ele hawrtere CEDEA o hawrtere banggue hirnangue Afrique leyɗe muɗum sappo lewru août ɗum ndu konɗa en nana ko saabi ɗum nonni Favard Dio hitande hikka nde enna hitanno enna nde ndiyam nder leydi Niger yerno Favard Dio kono docteur Kawjiɗo Fille ko darto étole kenoli e ƴiwol e leydi men Niger ɗo enna haali en nana ko ɗum laati yewtere men pinoande studio Kalangu yara en to nanten Favard Dio kono ni hono fii ko darto himɓe wonɓe ne janguine gabbatte ekkintine golle loctoraku nafa ko men gadda ɗum ndu konale département mo Berne konni kodi jagnalli e moɗon ele kibaruji ɗi min suman Amadou janganta on ni goo fo en puɗɗira andinore nden lamba noga e jeetati nde fedde CNSP laamide leydi Niger kañum gouvernement o enda nokku to ɓe kaali ɓe mbi hara filla ko darto hono kullantari ko ɓe nani haalaji hono faane ɗayiɗi laati ƴuwi e huno ko hoorejo leydi Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ɗum ndu kondan ɓe mbi hunno ko laati caggal ko CEDEA o ɗum woni fedde hawrude leyɗe meɗen gonɗe banggue hirnangue Afrique waɗa sappo lewru août ko ƴaɓɓi ɗum endam o wiide ke hon ɗum ɗo kulle noon ko laati ko wurti ele hawrinde endam ɗum ndu konna hono wadde kullantareje hono ngaagol yaade leydi Niger ɗum waddini koɓe mbi kulle ɗe fona ko haala ɗum fo kamɓe ɓe hooreɓe leydi ndi hannde ɗe ɓe mbi ɓe jarroraki dow baagote majjum caggal majjum ndu konna ɓe mbi hunno ko laati gonano waɗe dow fii on enda leyɗe yaasi ka e goni semmen teño no gatta sembe dow majjum gam batte Favardio suumude leydi Niger kañum ɓiɓɓe leydi Niger ɓe jarroraki dow majjum caggal muɗum ɓe gaɗi noddagal yaade e gonɗo joɗani ko leydi Niger to enna Côte d'Ivoire wara ɗo enna gam batte ƴantine haalaji ɗi noni Favardio jondi konda ni hono fedde CNSP kam woni laamiɓe leydi Niger sogueyi ɗi enna ni ɓe gaɗi Favardio jondi konda ni andinore wonde laatino kandu kondani illunoga e jeetati lewru juillet woni kono wurti ɗerol gomɓe deke jungo dow muɗum gorgol lamba ujunaji ɗiɗi e noga e tati e lamba ɗiɗi ko laati hollatana ni no woodi kulle ko han tawe warti ramanade konɗan joƴƴinama gam batte Allah e yaadu yesso leydi nder majjum no tawa hono Favard jondu kondani fedde sawara mawde mo leydi Niger ko wiyete CCN ko laati kañum o endan no wawi darwa darde hono nokku deputéɓe leydi ndi se do fi laamu kalifa on enda nonno ndu konnan pelle goɗɗe joƴƴinama hono joni hono sawara mawɗo mo ɓatakeji laamuɗo leydi meɗen Niger ko wawi joɗa dow inde hono suudu saria mawdu mo ɓuuri ɓatakeji laamuɗo leydi no tawa ndu konnan fa hande hen suudu wondu suudu saria leydi kandu konnan natan la nokku suudu saria kelor kiteji ndu endam no woddu konna sawara mo leydi Niger kandu konnan joƴƴinte dow inde Favard Dio ndu konnani suudu mawdu joƴƴinanondu kandu dow inde limore hono Favard Dio ni arsu ko leydi ndi e dow lawol goto ngol Favard Dio ndu konnani no woodi fetete ONC kañum wonno hono fi ko darta kokkol kibaru e moƴƴino muɗum nato han kandu eno nokku to wiyeteno CSC ko wonno ɗon Favard Dio ndu konnani ONC on enda ndu no woodi fa hande ndu konnam fedde wonde wiyeten ONDHLF kandu konnan ƴettina filla yoltugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe natto an dow inde hono fedde joɗinon ɗo wiyeten CNDH yerno mbirno ele kibaruji Favard Dio ni no tawade konna har filla ko dar toɓo e leydi men Niger ndungu hikka ngu enna wiyama toɓo heewi sanne ele wakkane mo kalte o ɗum ele balɗe sappo août oɗo mo taweɗen ni tawama nokkuji kewɗe keeɓi ndiyele woddu koɗe ɗum domi ndiyam Favard Dio fadde lewru ndu watude ɗum wonno ko kaccalla lawan gabtia latir kamo docteur mawɗo Kawjiɗo Fille ko darto e ton ndiyele e kenu leydi ndi haalani bande min Nafisa Adam
du début de la saison jusqu'à maintenant
illa fuddorde dungu waranden handen minon godi nokkuje to diyan tam duudi hano far yannange leydi damagaram e leydi maradi kanhe leydi tawa to tobo wada sanne ko urta e terde diyam herme e chapande joy kan woni lettugal damagaram amma minon godi nokkuje gorudi jaccere diyam hano far hore hudo yaade lettugal leydi din region burni tobo dungu hitane hikka kan woni leydi tawa kayido buri mawol diyam minen domi to ole gon del lewru uttudu amma dungu hitane hikkagu sadarma mawol diyam hebaka non fu minen gatti tammude dungu hikka no wadan hantorde lobbo waranden sappo e joy lewru sadarma gon wala
c'est 15 là septembre
ar filan ndungu ni region maradi jaaten tondube bi ndungu gu jorken han ndir gure kewde ton enda ndundude hisama ele nyala dedo dalgo lewru uttu warde joni ndundu kondan be bi dum wadan du kondan to boli kewdi gadi ndir region enda ko lati du kondan nafi autorityji sanne kano woni no wodno kuje goddu kondan to yi ak bonus autorityji mustafa abdul mumin kam docteur kawjire filan ko ndart ndema to enda maradi nan ko hali mohammed mamma
der wuroji chapande jenai dimin gon minen gada tokkitagol do majji del leedi maradi to baama der balde sappo arani ko lewru du farko e wata a watirdi gauri kan he bayeri no woni no yada no handiri dimol gafege den kando no wada sidi do herme del leedi madarunfa e mayayi kulle bonnoje a watirdi kan wangi fardon en far leedi gazawa tesawa mayayi kando gilti bonnoje a watirdi nyebbe kan wangi mayayi min kebi haba babatti ko bonnata awatirdi nanga jonni minen godi hektaruji kene jenai e sappo e jeddi to min gatti safareji gan hissa kulle bonnoje awatirdi dun do der region on nonni der balde sappo arani ko lewru du
la region pendant la decade
nani me ngada rewbe ko watto kemdina wombe le federetende encim mata kaindu konda badi hawrnder mun to enda gingimi region mo difa nonni do fi ko be kaldo mu wonno be bi wor mabbe no dilla yaade hono fawarjon tewtewgol tewtewgol du konna wobbe no wada duube duube accare be sukabe wuro no darno wadi dun waddi ko fawarjon be ngadi hullano mabbe yaade e majjinol ko taweni chadalne endam hebanama mo solo dum be kalni bande min mayna abdullahi
sakani da Allah wonga Allah yidum wodi sadar masanne dilla acca deka duubi didi yare duubi tati na ko dekini a wartata ba ko rejima gombe no balla deka deni dun duudi no chamanne ba jomun lildi nildeta ko gasigo accida suka ema rafu nyamande gasune wala kadule wala sukabe be nahder guika na jor kulle bonde debbo ondo de hana kulal Allah wonde berne mun no nata der golde
bonde inde tana da
debbo sene selli waba burde balde chapan nay tabe yide gorko gorko e hore mun to filawi fu na filo debbo kay no wadi fu nenne kambe dilobe accede kama e wuro jomu yawda duubi nay duubi joy ladde se warti tawi debbo rimi hebi cukalel ma tan ne ngata kedda cukalen sabu kan gorko hor makko mo andino joomu hebiri se tande o wi masha Allah
dagi he ka jiyacce way masha Allah
na wantiri fa warjo ni hono fedde rewbe wande du konda ni woto te gamu gazawe no ni don du konda kaza be wete jonkay don du konda faande be kinde be ngada hono ko wete asusu na biyan du konda hono adasa no ni don du konda gam batte be kebe kunta haaje mabbe kewde be kunta der hen cede du konda rese gam wada muraduji kewdi ko wattu du konda pelle rewbe e chapande jukay won ko hawri e don endam nanni ko faande du konda ni hono nanni ko be kalani bandimi Ibrahim Manzo na fakko be ketto e maccu
matar siki
robe gadobe asusu robe no gombe no durwida talkaku jeddide fu ibe kawra jon herme na jon kimadidi na lasu gatta der asusu deni jomun jami nyamane no hokki der cede kiesuwal gal gan no buri jomun yaha to neddo gon te fo nyamane fandine hokkatake do wangina sirri mun idun habba bangu ne
kali maka ko takanku ni
shiga kes
nata der kawritan ko kes budi joy joy robe kawrata no ko kayam der munni mi sodi jawdiri mi duri mi sonni gada mun mi sodi gari gada di mi sonni der mun kam mi dewlin sukabe an dido mi sodi arsu
diana arme asusu tana
da asusu o no wodi nafaka sanne der mun min kibata cede sedda ko wada lumaku denne sai himbe no ballodira dun wadi minen gidi robe balle
asu atallafa mamata
nani hana fawar joni to gaskeru le commune mudum hudatengo kinjandi don enda kinjandi on enda be rewbe enda no kala haldo enda wide ke dun latni dun en chadal har filo ko dartu ndiyam ndiyan andu konda ni on hunno ko lati wurto eten mallan jori ton enda won to be godno chateau mabbe ko chateau enda kamoni wala no golla no wodir hande madan Usman Zainabu kamon kawjina do hono ndiyan enda nani ko halni bandimi Maina Abdullah
kikukona bi uku
nsamu balde didi yago balde tatidi min kebi satarma faram malanjori to shato amin dum boni dum wadi garobe tafadiyam no duudi min goni minen gada bawde amin ko watta neddo fu heba bidoru worru do em mi nyallata gardo fu muradu mum firte no wodi wobe fakiloji joy minen pantina himbe tabe kaddu dow diyan dan no wodi do giobe no beydan cede kokke diyam duddam min bi'a hana no nonno neddo fu bidoru worru hokketi no wodi do garobe wi adomata yotto e mabbe kan waddata haddo hakkune mabbe na an goddo bidoji sappo bi a sai a hebbini goddo bidoru worru na didi kada dun diyam minen podani hakkiloji mabbe deni jomun hebi acca bandundu heba firta murado
da ko me biu shima e sam
nani ko watto hono horebe jangirdeji chapana njoy kay won ko wanna e kintingol to enan tesawa gam batta albe pama no watto ko be tawbe gadi hon talki limore ko watte hitalore hitande le kolidji di enan be pama dum fa woda nenene ka be jangina be andina fa wono enan do fi on enda dum du ko na gam batte golla gal wada biyeter faande Ibrahim Salisu kanyu yo jong fa hande ni andal do fi hisabuji e le sadusi mo region enan maradi kawjire filako darto jande nani ko halni bandi min biyetedo Elia Mumuni.
Notre présence ici.
Wadi min do hande ni wonno min gad e kintin e hokkugol sembe yaade directeur be hawji le college ko watta chapana e joyon lati dido be ka don tawa dum du konna ni gam batte be pantino woda no wonno talkuru hisabu du endam wadirte fa woda sabu e be godi chadale sane kano woni hitande fu minister hawji de jande no nelde talkuru hisabu du le college di gay hisabu o wad e le kol on enda sey ni be gadi golle mabbe gasini fu min do konna min ko e talki min jewtino to jewtino ngol sey min tay talki din jaccerno der mudum min bi no wajibi sey be gadne sembindingol andal der majjum gam batte be gada golle den wodiri min bi min gadon directeur be kebayno dum bande wotere kany e ekitinobe kano woni baawi ray no hanan ni nenne be dukona fu min beydano andangal fa woda sabu limore attende kibari ko hette kany woni wodde mum
parle directeur de école et les chefs d'établissement
nonne le kibaru yidi enen tawda faawar jonde har filako dartu latul bal do ko nan pelle didi latini yahando inde leydi Niger fiyegol latul bal gol endal le Afrika gan tewtede coupe mawdo mo kaf kany e faawar jonde ko nan burdur gol le pelle den enda pelle den don ciriyo faano wodi dum won AS Douane kany AS Garde jonnon ko latini be satoro mo woni alle kerdi no mabba no to ko taybe kebbe jeyi e le nyalande be puddo wi latul balgol ko haani fudde nyalande deda sabu en andinin tawa AS Douane mo to en Burkina Faso hawre AS Garde mo leydi Niger non non ko FC Kaloum mo Sierra Leone kando fotto tana ni e fawarje AS Douane mo leydi Niger har fille ko darto yewtere min pinna hande ni en kala hala hon ko watto wallitobe loktorobe ko watto chapan joy joy jiabe le gure chapan joy joy de leydi birnin ko ni kay won ko hawra gam batte ni ekintinol goddo e le nyala didi dum du ko ngam batte alabe ganda balla gam mabbe san yaado fille firgol ko himbe do fille cialal e ko nandi e mudum nani ko madan rakia laminu gote hore mabbe enda mo holla himbe dum e sabi nene ne kayni ko be gadi kawrtangal enda wakkati mo bandi min zuera bube landimu
ruwelini muka gayyato
walobe lokotorobe kambe min gansiti be leddi tawa hano der leddi konni minen godi wuroji chapande joy e joy di min golle ditta wuro fu no wodi ballobe dido debbo goto e gorko goto der kawral gal min gansita kina worbe tan yawtinaki min gadata do ko be gadana witti do ko ewata yawtereji pindinol dibe gadanta bibbe wuroobe mabbe farko ewata cellal bandu inna hebiyum hedo ko ewata gattol dawre hakkunde beymu e beymu hedo safareji dibe kokkata rewbe der wuroobe
arwa e faminde ko dum woni maanda batu modo odo mo cigilidon na
to zaman horoni miki nan gayi
to shi horan ko beydon andal ko be kolla gada yameti ngam golloobe hippe no emin golli ditta amma ko uri wodde der golle woni tokki tagol wadi dum wadi min gansitibe golle den ibe gadira dum no wodiri gan lewru fu minen jabowa keptol golle debbe gadi balle didi min gatta no wadam min pama to satarma woni mutsinol wadi su gander portal gal min gansitake lokotorobe be golle ditta gan waddangobe balla kamben do be yameti to be godi satarma musola hebbo ko watta bibbe roben nana beldum golle mabbe de
samukar uwa yanda ake so
be dar ndie woni ko himbe be golditon be enda wayi waddude e do fi pirtol ko himbe tindinde dum en
to wallahi alhamdulillah
Allah yertama gam min pami no wodi ko fero diri golle gonde no gade kan he duubi bittidi gada rewbe pami sanne be pami nafaka gattol dawre hakkune beynu e beynu fudo hunde non ko wodani inna e biddo nafaka sanne gam dimrugol debbo no handi fowta bani Allah wadi arrimanta horema deni debbo wattata dawre hakkune beynu to no yottoto to dum yadata e yonki makko na bingel gel rewbe putti no pama
alhamdulillah
e do dum ko habrimo e fulfultili hande sembi assalamu alaikum mbalen to jamwali